Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni yadirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Uriane itanga ishaka atubwire amakuru y'ingenzi avugwa ku gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Uriane,
urakoze Edigwema. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 16 umwaka w'2017, aho ibiganiro bihuza abarundi biriko byatanguye iyarusha mu gihugu cha Tanzania. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira amajambo amwe amaze gushikirizwa muri aka kanya.
Mu ijambo ryo bari gufi cyane ry'umunota umwe n'amasegonda 10 umuhuza matatu y'abarundi William Benjamin Mukapa yabwiye Ijwi rya Amerika intombero y'ibi biganiro bizomara iminsi 3 bihuza abarundi.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Nifuza ko turonka kajyo keza ko kuvugana nabo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegembyo ibijanye nuko ubutunzi bwifashe ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye Burundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike. Nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira.
And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next 2 days.
Umuhuza wa matati ya Burundi twamubajije ahagaze kubona leta y'u Burundi yanse kwitaba. Iyi niyo nyesho yaduhaye.
No, I invited political parties.
Jewe sinari nabatumiye nka leta, ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo. Ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bariko baraza. Ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro. Nawe biruko mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona ivuga ko itashimye kwitaba ibiganiro ariko ko yari yahawe ubutumire. Umurongo wa mbere w'iryo tangazo ryatewe ku mukono na Filipo Nzobonariba, umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi, uvuga uti leta y'u Burundi yarakiriye ku itariki 13 ukwezi kwa kabiri ubutumire bwarungetswe n'umuhuza w'abarundi kugira ngo irungike intumwa mu biganiro by'iminsi 3 bitegekanijwe gutangura kuri uyu wa kane yarusha.
Arakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru. Turabandanya tubashikiriza amakuru yerekeye ibiganiro bihuza abarundi yarusha mu kanya kari imbere. Murakoze muri aka kanya muri isanga.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abanyarwanda barenga 500 bavuka ku babyeyi bavanywe mu Rwanda n'abakoloni b'Abongereza mu myaka ya za 40 bajyanywe muri Kenya gukora imirimo mu mirima y'icyayi. Bakomeje gusaba leta ya Kenya kubasubiza ubwenegihugu bwa Kenya bambuwe kandi aricyo gihugu benshi bazi kandi bavukiyemo. amakuru dukesha ikinyamakuru giye cyandikirwa mu Rwanda avuga ko mu mwaka w'1945 abo banyarwanda bahawe ubwenegihugu bwa Kenya ndetse banahabwa indangamuntu z'icyo gihugu gusa nyuma y'imyaka 30 bazihawe zaje gusimbuzwa n'igisa nayo cyongerwa nyuma ya mezi 3 kuva icyo gihe bakomeje gusaba ubwenegihugu ariko kugeza ubu ntacyo Kenya irabaha. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye bamwe muri abo bantu bafite inkomoko yo mu Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Gerard Butagerwa Senkomo, akaba ari umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya. Ikaze mu kiganiro muri isanga Bwana Senkomo. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Pastor Peter Gatonga, uyu akaba ari umunyamabanga w'uwo muryango w'abanyarwanda. Ikaze nawe mu kiganiro muri isanga Bwana Gatonga.
Njye banyita Peter Gatonga Kalifa.
Yego, ikaze mu kiganiro muri isanga. Mugerageze mubwire abantu bari kuri telefoni hirya bagabanya amajwi kugira ngo dushobore kumvikana neza.
Yego.
Murakoze cyane. Bwana Gerard Butagerwa Senkomo, uri umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya. Muri make tunyuriremo amateka yanyu, mwisanze gute muri icyo gihugu cya Kenya?
Ya abasaza bacu bazanywe n'abakoloni, abambere baje muri 37 no muri 45 no muri 57. So bazanywa n'abakoloni baza guto n'icyayi muri mu gice cya Kericho.
Uwo hari umuntu urimo kuvugira kuri sinzi niba ari televiziyo ivuga cyangwa se radio, ariko mugerageze mu bigabanye kugira ngo twumvikane neza. Sinzi aho birimo kuvugira, niba ari kwa Gatonga cyangwa se kwa Gerard.
Nta televiziyo mfite jyewe.
Bwana Pastor Peter Gatonga, ushobora kugabanya urwo rusaku ruri inyuma yawe?
Jewe nage usibye ko ni tawone. Ariko na bibiri hari ni modoka zinyura zonyine.
Okay. Peter Gatonga, wumvishije Gerard atubwira muri make uko mwaje kwisanga mu gihugu cya Kenya. Nawe tubwire muri make, ndabizi ko utaje muri icyo gihe wenda wavutse ku babyeyi baje muri icyo gihe, wowe wisanze ute muri Kenya n'umuryango wawe?
Jewe ababyeyi baje kera baje muri 37 bazanye n'abazungu hano kuza gusohora icyayi hano muri Kenya. Sasa twebwe twavukiye hano muri Kenya,
hanyuma se bazanwa mu gihugu cya Kenya bazanwe ku bushake bwabo cyangwa se byari iby'agahato?
Ndakeka atari iby'agahato, ari ubwumvikane bw'abakoloni bw'abazungu b'abakoloni hano na leta yo mu Rwanda y'igikoloni niyo yabazanye icyo gihe.
Icyo gihaje abangana bate?
Icyo gihe bari benshi, nova ko bari benshi kubera yuko buri state bari barimo, ugasanga buri state hari state 18.
Ni ukuvuga iyo ni imirima, iyo ni imirima y'icyayi yari hari 18?
Imirima y'icyayi yari 18.
Kandi buri murima wari ufitemo abanyarwanda?
Wari ufite hafi abantu 40 icyo gihe, abanyarwanda 40 na hafi 40 na 50. Buri esiteti kongeza nizo 18, esiteti 18 kuri abo ngabo. Bari hafi 200.
Hanyuma se icyo gihe bari abanyarwanda gusa bakoraga muri iyo mirima?
Abanyarwanda nibo babanjije gukora muri iyo mirima bari kumwe n'Abahinde. Icyo gihe abanyarwanda n'Abahinde nibo bari benshi. Bwana
Senkomo hari cyo wongera ku byo bwana Gatonga yavuze
na kuko numva nguko babakuraga mu Rwanda babashyiraga mu modoka noneho bakabakisha ngire ngo mu gihugu cya Tanzania bakabakisha muri Lake Victoria noneho bakaza bakaviramo muri Kenya maze bakagira camp aho babashyiraga noneho abazungu bakava mu majesteti baza gutoranya kubatwara
Hanyuma se iyo muganiriye n'ababyeyi banyu bababwira ko ubuzima muri iyo mirima bwari bumeze bute
ubuzima ntabwo kuko basaga na icyo gihe aha muri kericyo hari mu kibira noneho bakagirira ni tuvuge nibo batemaga ibyo bibira maze bagateri ibyanyu
no kuvuga amashyamba
amashyamba ya icyo gihe kericyo ari amashyamba gusa noneho babazana gutema ayo mashyamba bakaba aribo batera ibyo byanyu so icyo gihe ubuzima ntabwo bwari bwiza ariko barakorana
hari umuntu nigeze kuvugana nawe wari ufite mwene wabo nawe wakoze muri iyo mirima y'icyayi ariko uwo mwene wabo we aza gutaha subira mu Rwanda ariko yambwiye ko yarinze asaza gifite imvune z'akazi yagiye akora muri iyo mirima y'icyayi ni ukuvuga ko kari akazi gakomeye cyane
ako kazi kari gakomeye cyane cyane ko gutema ayo mashyamba maze bagatera no gucona icyo cyayi ntabwo byoroheje
noneho rero turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muri mu manza murifuza ko igihugu cya Kenya cyakongera kikabagarurira ubwenegihugu cyabambuye ese mujye kwamburwa ubwo bwenegihugu byagenze bite bwana Senkomo
icyo gihe baraje gusa batangira kuvuga ngo ubu abanyakenya bamaze kuba benshi barashaka akazi ako kazi abanyarwanda bakoraga noneho baravuga ngo twebwe kuko tura ababyeyi bacu bataraba abene igihugu none bagomba kureka ako kazi kandi bakajya kugira bakabaha ibindi ibyo biti bitamburisho bitari ibya Kenya noneho barabafata babajyana muri polisi nibwo babamburaga ibyo bintu za ubwenegihugu noneho babaha ibyo bita alien certificate so kuva icyo gihe bitwa yuko ari abanyarwanda
noneho mukurwaho kwitwa abanyakenya mwitwa abimukira b'abanyarwanda
gutyo noneho ubwo rero bakazajya bavuga ngo nta burenganzira bwo gukora kereka baguhaye ibyo bita work permit y'amezi atandatu wayirangiza ukongera ukawe ukayirinyiwinga
Bwana Gatonga itegeko nshinga rya Kenya rivuga iki ku bantu bavukiye muri icyo gihugu
baranze kabisa kubuha guhana ubugaya bwa hano muri Kenya aza kuva iyo myaka yose natwe twavukiye hano kubuhabwa biragoye ntabwo baduha ubugaya Kenya bwa hano usanga bigoye baranze kabisa ntabwo babuhana
Hari amakuru atugeraho mwagerageje no kuvugana n'inzego zo hejuru za leta ya Kenya bababwira iki impamvu bababwira ko batashobora kubaha ubwo bwenegihugu ari izihe
bavuga ko tuba abanyarwanda tutababa hano kandi twavukiye hano tukayoborwa impamvu kandi abenshi twavukiye hano n'ababyeyi baragiye imyaka ya kera bakanga kuduha tu
Bwana Senkomo murimo muravuga ikinyarwanda cyumvikana ndibaza ko numuco wa kinyarwanda mwawukomeje mwabishoboye gute kuba mwaravukiye mu mahanga imyaka hafi 70 ni myinshi cyane kuba umuntu akibuka ururimi rw'igihugu base cyangwa base kuruza bavukiyemo
icyo gihe mu gihe cy'ubukoloni bagiye bakira buri bwoko bwose mu camp ibyo biti camp zabo ari abanyarwanda bakabakira hamwe ari ubwoko bw'abanyakenya tuvuge nk'abajyaruwa bakaba camp yabo cyangwa se abakisi so kuko twabaga mu camp yacu y'abanyarwanda twashoboye ababyeyi bacu bashoboye gukomeza kutwigisha ikinyarwanda.
Hanyuma se Pastor Gatongo kuba mwarakomeje uwo muco wanyu byo byaba atari yo mpamvu wenda abanyakenya bavuga ngo ntimwashoboye kwinjira mu muco nyaho w'abanyakenya mu gikomeye ku muco wanyu w'u Rwanda.
Ariko ntabwo ibyo ngibyo kubera yuko umuntu yavukiye hano muri umuntu yavukiye muri icyo gihugu yakwiriye kubona uburenganzira no guhabwa indangamuntu y'icyo gihugu. Kwari uko avukiye muri icyo gihugu nubwo yaba ari umunyarwanda cyangwa akora inuzi mirongo ine y'ikinyarwanda paka agombye guhabwa indangamuntu ya hano muri iki gihugu.
Urakoze cyane. Urakoze Pastor Gatonga na Bwana Senkomo mugume kuri telefoni kandi dufite abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo bababaza. Ishimwe uranyumva neza?
Eh ndakumva neza.
Uri hehe Ishimwe?
Yego. Ndi mwanzo muri Tanzania.
Ikibazo cyawe?
Nagira mbaze none abo bantu bari bamaze imyaka ingahe muri Kenya?
Hari ikindi kibazo ufite?
Nashakaga kubaza ati kubera ngira ngo abanyarwanda imico yabo badashaka ko ihera ati ubwo kicyo cyaba cyaratumye babima ubwo burenganzira bwo kuba benegihugu.
Urakoze Ishimwe Imwanza muri Tanzania. Bwana Senkomo wagerageza gusubiza icyo kibazo cya Ishimwe.
Kubera yuko ntabwo ari twebwe bakiragamo gusa mu makampu n'ubwoko bwino bajyaga babashyira mu ikampu ariko rero tugahurira mu bindi byose so simbona yuko iyo yaba impamvu yo kuvuga ngo batwimwe ubwenegihugu.
Ariko nanone ngaruke kuri cya kibazo nigeze kubaza Gatonga, itegeko nshinga rya Kenya ntago ryemerera umuntu wavukiye muri icyo gihugu kubona ubwenegihugu?
Ntago bemera twajyaye ntago bemera kabisa babanze babizi bari bakwiriye kw'abanyarwanda twavukiye hano mu gihugu bakaduha indangamuntu ariko babanze baza kuziduha.
Senkomo nawe hari icyo wifuzaga kuvuga?
Icyo navugaga ho gusa ni uko ngo bigeze kuvuga ngo tuvuge leta igihe Kenya yabonaga independence yabwiye abahinde ngo biyandikishe ariko twebwe kuko bavugaga yuko turi abafurika bavugaga ngo nta hajya yo kuvuga ngo twiyandikishe maze hanyuma bashaka kuduhinduka kandi twari dufite indangamuntu baratubwira ngo ntabwo twiyandikishije.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Gatonga, nari nasabye ko nibishobotse mwambonera nk'umusaza wavanywe mu Rwanda akazanwa aho ngaho Kericho mu gihugu cya Kenya kugira ngo abe yatubwira ubuzima uko ubuzima banyuzemo. Hari uwo mwashoboye kubona?
Ariko ndayinagize ngo mwe gutangira isaha 12 sasa mutangira hakiri kare sasa niyo mpamvu mwakoze ndi mwitaho
ni hafi kugenda genda hahabye ariko aracyari kure
nta kibazo ejo bundi mu minsi yashize mwabonanye na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Kenya mumugaragariza ibibazo byanyu ese mwumva uruhare rw'u Rwanda mu bibazo byanyu rwaburuhe kugira ngo bibe byashobora kubonerwa umuti
twifuzaga ko ambasade wo mu Rwanda yarakuriye kubikurikirana akabona ko tuzabona indangamuntu zino muri Kenya kubera yuko niwe ufite umwanya wo kujya kuri perezida
icyo mumusaba rero ni ukubabera umuvugizi mu nzego zitandukanye mu gihugu cya Kenya senkomo hari ibindi mwasabye ambasaderi w'u Rwanda
kuko hariho igihe batari ba akiri muri izo nzego azajya kuvugana na leta y'u Rwanda ya Kenya hariho abantu batagira iyo hano muri Kenya udafite indangamuntu ntacyo ukora ntabwo wajya mu bank ntago tuvuge n'amafaranga hari ibyo bita M-Pesa amafaranga watuma
guhererekanya amafaranga ku matelefoni
ntacyo wa ubwo iyo ushaka kugira ngo uyabone ugomba kuvugisha umunyakenya ngo ayagukuriremo ari no mu bank ugomba kujyayo kugira ngo abe ari wewe uyagukuriramo uvuge buri kintu cyose ushaka gukora udafite indangamuntu ntacyo ukora so twaravugaga hari ubwo yenda usanga n'abantu umuntu agenda nta ndangamuntu afite tuvuge atari umunyakenya adafite intuza y'u Rwanda nta kintu tuvuge nta kimenyetso afite so twari twamusabyeho yenda yuko hari uko abandi baba babikeneye sana akabaha intuza consular card for the time igihe akituvuganira ngo abandi babone intuza indangamuntu
iyo consular card niyo yajya noneho iborohereza kubona izo serivisi mwifuza kugeraho
na tuvuge nuko kuranga gusa naho ubundi izo services ziba zishaka intuza indangamuntu
noneho se n'indangamuntu ubwazo ntazo babaha
oya ntazo badu hari abenshi badafite indangamuntu bimereye gutyo gusa
Reka dufate undi muntu kuri telefoni hanyuma tugaruke ku batumirwa bacu aribo Gerard Butagerwa Senkomo na Pastor Peter Gatonga niyo ngabo mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
Bujumbura
ikibazo cyawe
ndashaka kumenya niba abo bantu iyo myaka yose bamaze muri Kenya none amateko y'icyo gihugu cya Kenya avuga gute kugira abayoboronka ubwene gihugu kuko nibaza ko ibyo bintu by'ubwene gihugu bifite amateko byisunga hanyuma ikindi kibazo nashaka kumenya niba mu Rwanda iwabo hamwe botaha bokwanka kubakira ibibazo byanjye n'ibyo murakoze
urakoze cyane bwana niyo ngabo ikibazo kijyanye n'amategeko ndibaza ko twari twakivuzeho ariko wenda hari ikibazo yarabajije u Rwanda ngo muramutse mutashye hari impungenge mufite ko mutakwakirwa
oya kubera yuko u Rwanda rura hariho n'igihe nko mu mwaka 2002 hariho abasaza bari muri ayo mashyamba bari bamerewe nabi cyane noneho tujya kubaza leta y'u Rwanda iraza irabafasha ibajyana i Rwanda
irabacyura hanyuma se mwebwe kuki mudataha aho kugira ngo mugume mu gihugu kibafata nk'abanyamahanga kandi mwarakivukiyemo
urabizi nkatwe naho umuntu yakuriye ukaba warahamenyereye ukamenya uko wakora noneho ukavuga ngo aha mpakoreye ndi uko nahakorera ari ku Rwanda nta batujije gutaha
bwana Senkomo hari icyo wasubiza kuri icyo kibazo kijyanye no guta mu Rwanda
gutaha nta butubyanze icyo twashaka twakwifuza yuko twabona ubwene gihugu bwaha ni Rwanda tukabubona tukaba dual citizen
Hanyuma se mubijyanye nabo basaza bahabaye igihe kinini cyane harabo mwari muvuze ko bagiye bahura n'ibazo bikomeye cyane muri ayo mashyamba no muri iyo mirima y'icyayi na nubu abanyarwanda baracyakora muri iyo mirima
barakora ariko muri iki gihe ntabwo bakora nk'abanyarwanda yani bagomba gukorera kuundi umunyagihugu
hanyuma si icyo gihe byaba atari ukwica amategeko
oya ntago bica amategeko uko bigenza umuntu wino aba afite icyo bita inamba maze umunyarwanda akamukoreraho maze byagera ku mwisho w'ukwezi akamubarirayo ariko rero hariho abandi babambura ibintu nk'ibyo kuko nyine abakorera ku ntamba ye
ni nka bya bindi bita mu cyongereza subcontracting
yes that is it
okay
ariko rero subcontracting idafite agreement
idafite amasezerano
impuza goodwill ya goodwill
hajya habaho ibibazo byo kubambura se
birabura bice ariko ntabwo ari byinshi ariko bibaho
hanyuma se mukabona amaherezo ari ayahe
twagira ngo tuza nyine nk'uko nyine twabwiye ambasada azagenda tuvugire noneho twumve icyo bavuga natwe dukomeze tuvugisha ababino turebaho tuzategereza igisubizo ubwo igisubizo nikizaza niho tuzareba icyo tuzacamo
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tuvugana na bamwe mu banyarwanda barenga 500 bavuka ku babyeyi bavanywe mu Rwanda n'abakoroni babongereza mu myaka ya za 100 bakajyanwa mu gihugu cya Kenya gukora imirimo mu mirima y'icyayi ariko bakaba bakomeje guhura n'ikibazo cy'uko Kenya yabambuye ubwenegihugu bari barahawe hanyuma ubu bakaba bari mu manza no kugerageza gushaka ko ubwo bwenegihugu bambuwe babusubizwa kuri telefoni turi kumwe kandi na Bahizi mwiriwe neza Bahizi muranyumva Bahizi uranyumva Bahizi ndibaza ko tumubuze kuri telefoni bwana Gerard Butagerwa Senkomo mugereranyije umubare w'abanyarwanda bari mu bibazo nk'ibyo mufite ungana utubungo
ni hagati ya 500 na 600
harabagiye se bataha mu Rwanda kubera ibibazo bitandukanye
nk'ibyo ni hariho abandi kera twari benshi cyane uko wumva twari benshi noneho abandi bakabona batabishoboye kugira ngo muri ibyo bibazo bakigendera bakajya mu Rwanda
hanyuma se mubanye mute n'abanyagihugu ba Kenya
tubanye neza cyane
bose kuki batajya babavugira nk'abantu babazi bazi umubano mufitanye kuki batabavugira mu bayobozi babo kugira ngo ibibazo byanyu bibe byazamuka bigere no ku bayobozi bakuru b'igihugu
urabizi hano tuvuge mu nakubwira bareba impuza akamaro ka politiki ufite iyo nta kamaro ka politiki ufite cyangwa se iyo utazaba iyo uri umuntu utazamuha amajwi ntakwitaho
Nukuvuga ko bareba umubare wanyu bakabona ari umubare muto cyane utagira icyo uhindura kunyungu za politika babifuza kugeraho.
Yes, nibyo.
Byaba ari nayo mpamvu se byatumye bemerera abahinde kubona ubwo bwenegihugu mwebwe mugasigara inyuma.
Byaba ari ibyo kuko umunyapolitiki hano araza akavuga ngo muri bangahe, yenda akavuga muri 500, akavuga ngo aba nubwo bampa amajwi yabo ntaho yangeza, so nta kamaro bafite.
Bwana Gatonga, nawe ni kubibona?
Nanjye niko mbibona. Kubera yuko wenda barareba tena ngaho abanyarwanda bavukiye ino bari hasi nta mafaranga bafite, ibyo ngibyo pia byatuma bataba uburenganzira bw'ino kuko babona badafite amafaranga. Na mafaranga bafite bari ku ishida, basa iyo ngiyo niyo babona nubwo batafite kubavugira kubera yuko babona ko ntacyo babafasha.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Didas, mwiriwe neza. Didas, mwiriwe. Ndibaza ko dukomeje kugira ikibazo cya telefone. Bwana Peter Gatonga, mumaze kutubwira ko bigoye cyane kugira ngo mube mwabona imirimo myiza mwakora, imirimo isanzwe abo banyarwanda bagenzi banyu namwe mukora muri icyo gihugu idakeneye ko mwa mufite ibyangombwa nyabyo, ni nk'iyi mirimo.
Reba nkanjye nk'ubungubu ndi umupasiteri. Sasa niyo ngiyo nawe usanga itagombye kugira ngo ufite uba ufite indangamuntu, kubera yuko bora uba warabokoke bakabona wakora wakwigisha, sasa ako kazi wakabona. Ariko aka kazi kandi ka Leta, akazi ko kwandikwa ntabwo ufite kukabona hano muri iki gihugu udafite indangamuntu.
Bwana Senkomo, wagira icyo wongeraho?
Navuga yuko akandi kazi abantu bakora nyine nk'ubu ntago bakorera amakampuni manini ashaka ibyangombwa byinshi. Ubu abenshi bagiye gukorera abenegihugu mu byaro, kuko abo benegihugu barashaka abantu bo bintuza gusa babakorera akazi, ntago bitayeho ibyo by'indangamuntu. Ugasanga bakora akazi ko guhinga mu byaro, guco n'icyayi mu byaro, ako kazi tuvuge ko hasika kadashaka intuza indangamuntu cyane.
Hanyuma se icyo cyangombwa kindi babaha buri nyuma y'amezi atatu cyo ntabwo bigorana kugira ngo bakibahe?
Biragorana, na benshi ntago babifite. Kubera yuko babibonye bwa mbere bajya kugishaka bakababaza intuza ibibazo byinshi cyane, kandi ukagomba kujya Nairobi, kandi hano Kericho na Nairobi ari kure. So abenshi bakagira ntibajye kubitwara. Ariko icyo gihe mbere bakibibona, ikampuni yazanye tuvuge babatwaye muri polisi, babibonera muri polisi. So bamaze kubibona rero, kugira ngo umuntu bwite ave Kericho ajye kukishakira Nairobi bigakomera, bagashyiraho ibikomeje byinshi nta nakibona. So abenshi bakagira bakicara ntacyo bafite.
Ayo mananiza ni nka yahe, baba bakaruswa cyangwa se ni ugutinza za dosiye zayo?
Byose birimo ari ruswa, ari dosiye, no kukubaza ngo ese urakora iki hano, ibintu nk'ibyo.
Ibyo byo kukubaza ngo urakora iki hano, ese nta mikwabu igibaho yo gushakisha abantu badafite ibyangombwa, wenda bakabana bafunga cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga abana bakuye mu gihugu?
None hari ubwo imikwabu ibaho, noneho bakabafata bakabafunga, noneho bakavuga ngo baba deporting, noneho bakabageza ku mpaka wa Uganda. noneho kuko nta cyangombwa bafite bagera nko kumpaka wa Uganda
Uganda ikabanga
ikabanga noneho bakagaruka mu gihugu nubwo bakongera kubafata nta bakavuga ngo iyi ni mu mwihorere nta cyafite kuko nubwo tumujyana ejo araba yagaruka
ugasanga leta ni irimo kubihomberamo kubera ko yanze kubaha ibyo byango hanyuma se nk'iyo mwifuje kujya hanze y'igihugu nk'urugero bigenda gute
abenshi ntago bajya hanze y'igihugu ni ukwiberamo hano
bwana Gatonga wowe ntago uragerageza kuva muri Kenya ngo utembere ahandi icyo gihe bigenda gute cyangwa se abandi ushobora kubuzi
aho natembereye kujya mu Rwanda kuko ababyeyi banjye bavuye hano muri 2002
wakoresheje izihe mpapuro
aho yagendaga kwa urupapuro rw'ubushake hari ubwo twagendaga aho ngaho kwa ambasade aho ngaho akatuma ibaruwa yo gutuma tugiye akaba ariyo dukoresha ariko indangamuntu usanga bigoye kugira ngo ibyo ngibyo aho wenda ukagenda muri ofisi ambasade akaguha ibaruwa ukabona kugenda iriya
ariko iyo baruwa nta nubwo ntabwo wayikoresha tuvuge ngo ukoresha ingendo z'indege
ntabwo wayikoresha ku ngendo z'indege
ni ukuvuga ko icyo mushobora gukora gusa ni ugutembera mukoresheje ubutaka
ni kugenda mukoresha mugendesha mugenda mu butaka
hanyuma se icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba mudashobora kuva mu gihugu cyangwa se wewe wenda warabishoboye rimwe ariko kuba abandi banyarwanda bagenzi banyu badashobora kujabuka ngo bajye gusura bene wabo ni ikibazo gikomeye cyane
ni ikibazo gikomeye kuba uko badafite kugenda badafite kugenda n'abandi ntabwo bashobora no kugenda Nairobi kugenda gufata amakarita yose kuva kwa ambasade basanga kugenda bigoye kuri bo kuva igihe bazuye hano basanga badafite kugenda
hanyuma se tuvuge nk'urugero uje muri icyo gihugu ukiyita impunzi byo hari uburyo bishobora kukorohera kubona ibyangombwa binyuze muri sitati y'ubuhunzi
asa biragoye umuntu kwiyita impunzi kandi utarahunze ureba ko bigoye kwiyita impunzi kandi ntacyo wakoze mu Rwanda waravukiye no muri Kenya ntabwo ufite kugenda kwiyita impunzi tena hano muri iki gihugu kandi wavukiye hano
hanyuma mu bijyanye se no kwiga cyangwa se izindi serivisi abana bakenera bakiri bato byo muroroherezwa
cyangwa nureba abantu nkatwe twavukiye hano aba tumaze kubyara abana hano kuko abana nibo dusigaye dushakiriza ngo ariko nubwo umushaki indangamuntu ugasanga utamwandikishije ku mazina yawe ukamwandikisha ku mazina y'abandi bino bakaba aribo bamuhagararira ibitajyamo
Bwana Senkomo icyo kibazo cy'abana bavukira aho ngaho bakenera kwiga n'izindi za serivisi wowe ukifata mute
none uko bigenza nk'uko pasta kubwiye iyo tuvuge muri primary nta biroroshye ariko iyo ugiye muri secondary ugomba nyine gushaka izina ry'ino ugashaka nk'umuntu w'ino agaha umwana wawe izina rye akabona kwiga yenda akajya no muri university naho ubundi atari ifite ntabwo yakwiga
urakoze cyane mugume kuri telefoni reka dufate undi mukunzi wa radio ijwi rya Amerika bahizi mwiriwe neza uri hehe
Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo nagiranga mu mbarike abo bagabo igihe babajyanaga bajya mu gukorera imirimo babajyanaga ari ibitsina byombi babajyanaga abagore n'abagabo niba se ariko byagendaga ubwo bagezeyo abagore babo baje kubona abagore bato icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri nibaza ntese ubwo nyuma baje kugenda abantu bageze igihe bagashakana hagati yabo ko bari bafitanye amasano ikindi n'ubutumwa kivuze ni bijyanye n'amashuri ese baroherezwaga mu kugira ngo babashe kwiga neza bitabagoye ibibazo byanjye ni ibi
urakoze cyane bwana Gerard ibyo bibazo urabyumvishije
numvisheho icya mbere
icya mbere ngo
bazanaga n'abagore hariho mbere bazaga bonyine maze rero hanyuma bagatuma nk'umuntu akajya kubazanira abagore
mbere hazaga abagabo gusa
hazaga abagabo gusa maze hanyuma bagatuma nk'umuntu umuntu umwe akazajya kubazanira abagore kandi rero hariho n'abandi n'abandi nk'abandi bakoze baje abana bari barasize abana mu Rwanda hariho n'abana bazaga gushaka basi maze nabo bakaba bakozi rero
icyo gihe gutembera cyangwa se iterambere ryari ritaragirwaho nta modoka nyinshi zabaga zihari byagendaga gute kugira ngo abo bantu bashobore kugenda bazana abagore ese barongoraga abagore bazi cyangwa se babaga babarangiye gusa akagendaga agafata uwabo
uko byagendaga umuntu yatumaga batumaga nk'umuntu uzi wabo aho yavukiraga noneho agatuma abiwabo bakamushakira noneho umugore aka
ingendo se byabaga bimeze gute byafataga nk'igihe kingana iki kuva keri cyo kugira mu Rwanda
zatwaraga iminsi myinshi
icyo gihe bakoreshaga iki gari ya moshi kuko hari gari ya moshi yageraga i Kampala
oya mbere abakoloni babahaga imodoka
ikabajyana he
ikabazana i Rwanda noneho bagera i Rwanda ngira ngo bageraga i Kigali noneho bakababwira ngo ngaho mugende iwanyu bakaba nk'icyumweru bakavuga ngo nimumare icyumweru muzagaruke maze rero duhurira dusubireyo
abo bakoloni se babaga bazi ko bagiye gushaka abagore
babaga babizi nibo babibapangiraga nyine kuko babonaga umuntu yenda atakwicara nta mugore akaba ari bo babi
Pasiteri Bahizi yarabaje ikindi kibazo avuga ngo ni nk'aho mwabaga mufitanye amasano ese ntihabaye ikibazo cy'uko abantu bafitanye isano barongorana ndumva bikugoye gusobanura
bagiye barongorana kubera ko buri muntu yashaka kumenya nyine nimba ari uwe wabo nimba hari icyo bapana ntabwo bapfaga kurongorana cyo barabazaga kureba nimba hari icyo bapana
Gerard icyo kibazo kiragusekeje ni kubera icyo usetse
kubera yuko ntabwo byari gushoboka kugira ngo abantu barongorane kandi bafite icyo bafite isano kuko batumaga kuri bene wabo
hanyuma se byasabaga ubushobozi kugira ngo umuntu abe yatumaho umugore cyangwa se abo bakoloni baraboroherezaga
baraboroherezaga kuko abakoloni ubwa mbere nyine iyo bazana abakoloni barabibo barabyoroshaga
hanyuma se bazana abo basaza banyu kuza gukora muri iyo mirima hari imyaka barebaga cyangwa se bakurikizaga iki gutoranya abantu bagiye kuzana muri iyo mirima
barebaga ubutoya n'ufite ingufu
urakoze reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Gilbert mwiriwe neza mwiriwe Gilbert ndibaza ko nawe tumubuze kuri telefoni dukomeje guhura n'ikibazo cya telefoni ariko reka dukomeze ikiganiro iyo muganiriye n'ababyeyi banyu bababwira ko icyo cyemezo bafashe cyo kuza gukora muri iyo mirima cyari cyemezo cyiza Gerard?
No ntago cyari cyiza ni bya bindi nyine ugira ntago byari byiza ariko nyine iyo wisanze ahantu ugomba kuba uko hameze utihebye
ariko kare wambwiye ko batabahatiraga kuza bazaga ku bushake bwabo
hari uko bababeshaga ntabwo baje kuvuga ngo ni ubushake bwabo hari uko bababeshaga yenda bakababwira ngo nta abenshi ntago bari bazi ko baza muri Kenya
babaga bazi ko babajyanye he
sibo yenda bagiye hafi nko mu Rwanda tuvuge mu gice cy'i Rwanda
ese icyo gihe bavuganaga uruhe rurimi
bagiraga interpreters ngirengo leta y'u Rwanda y'icyo gihe y'abakoloni yari ibizi kuko baza bagiraga interpreter
icyo gihe cyari ubwami
yes n'ababirigi
n'ababirigi yes
sasa ngirengo ababirigi hari uko bazanaga interpreter uzi icyongereza ni kintu ikinyarwanda n'igifaransa
hanyuma se ababirigi bo bungukaga gute mu kuzana abo bantu kuko tuzi ko igihugu cya Kenya ubundi cyari cyarakoronejwe n'Abongereza
aho ntago twabimenya ariko njye uko mbireba ni nkaho leta y'Abongereza n'Ababirigi hari uko bari babyumvikanye
Pastor Gatonga hari icyo wavuga kuri icyo
yemere wenda nkaho wenda leta y'Abongereza wenda ariko yahagaze Ababirigi kubera yuko yari na Fred bakoraga na Fred nicyo gihe nyine babazana kuziriya bakabashyiramo imodoka
slave trade ni ubucakara slave trade ni ubucakara
nuko babakoreshaga ubwo babazana hano nyine kuko babashyiraga no mu modoka idafite amadirishya ifunze kabisa bakabazana bakabageza ku imeri bakabageza imeri bakaza bakabasanga hano muri bakabazana ahandi bitwa gisi bajya ngo muri gisi bagahita bagira bagahita amamodoka akagenda kubazana buri modoka bakabazana bakabajyana ahandi bitaga cya mugondahi ni ekiseki bajya cya mugondahi ni ekiseki amamodoka sasa abajyana buri ekiseki akaba ari aho ngaho
ariko bo ntago babaga baziritswe iminyururu
ntago babaga bafunze iminyururu
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Inosa mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Ubujumbura.
Ikibazo cyawe.
Nagomba mbaje kandi. Kuri iyo myaka bamaze igihugu ndabona ni imyaka itari mike. Ese abana b'abakobwa babyariyeyo kugeza inosaha ntibashatse ntibari ku bagabo mbega abagabo babo namba ari abo bo muri Kenya nyene ubwo bazohava nabo nyene babasaba gutaha cyangwa bazobareka bagume ngaho ikindi kibazo ndashaka kubabaza ku iyo myaka bahamaze biraboneka ko bamaze gufata ubwenegihugu bwo muri Kenya akaranga n'imico yabo baba bamaze kuyifata nkaba mbona umengo ni nk'agaterano nkaba mbona umengo ko ndabibona muri Kenya naho nyine boraba bakaborohereza bakabahabwa ubwenegihugu mu gihe baba babyifuje
urakoze cyane Inosa kuri ibyo bibazo byawe bwana
ariko rero kandi yatoya nagomba kukubabwira yuko hamwe byokwa nka gose kubera mu gihugu cy'iwabo nabo batabanze babemera nk'abenegihugu iwabo
ntacyo tuma badasiya iwabo murakoze
urakoze cyane Inosa Gerard ibibazo bya Inosa urabyumvishije
eh ntago nabyumvise neza
icya mbere yavuze ngo nk'abana b'abakobwa bagiye bavukiraho ngaho muri Kenya ese baba barashatse abanyamahanga ese igiye bashatse abanyamahanga bemerewe gufata ubwenegihugu bw'abagabo babo cyangwa se nabo bari mu bibazo nk'ibyo namwe murimo hanyuma ikindi yavuze ni ikijyanye nuko mumaze igihe kinini muri icyo gihugu bivuze ko hari imico y'icyo gihugu mwamaze gufata kandi muzi agasaba ko leta yaborohereza kugira ngo mubone ubwenegihugu ikindi cyari gitekereza avuga ngo binaniranye ngo mwataha mu gihugu cyanyu
intuza abakobwa bavuki no hari abandi barongoye n'abanyamahanga abandi bagashakwa na natwe ikindi
hanyuma abo barongowe n'abanyamahanga ubwenegihugu barabubona
barabubona bo tuvuge urabizi nk'intuza bandika iyo bagiye gushaka ibitambulisho bandika izina ry'umugabo akakibona
ni ukuvuga ko abakobwa barongowe n'abanyamahanga bo biraborohera kubona ubwenegihugu kuruta abagabo b'abanyarwanda baraho ngaho yaravuze ikindi kijyanye kuko mwamaze kumenyera umuco waho mubaho nk'aho muri abanyakenya akavuga ko leta yakabaye iborohereza kugira ngo ubwo bwenegihugu mububone ibyo mwigize kubivugaho
ibyo nibyo abenshi twebwe tuzi n'indimi zaha twashobora kuzivuga zose aho turi imico yose twarayifashe kuko ariho twigiye ariho twabaye
ese mutavuze ikinyarwanda abaturage mubana bashobora kubavumbura ko muri abanyarwanda
okay abantu bino ba bariziranye bariziranye bagiye bamenyana cyane
tuvuge uvuye ngaho uba ukajya handi
uvuye ukajya handi nta wakumenya
nka uvuga indi mizingahe zaho ngaho muri iki
nge mvuga icyo bita Kipsigis igikarengini mvuga icyo bita abakisi
Pasteri Gatonga izi ntambara zo kugira ngo mubone ubwenegihugu bwa Kenya ndibazo ko mwazitangiye kera mu myaka za 80 murebye leta ukuntu zagiye zisimburana hari leta yagerageje kumva ibibazo byanyu kugira ngo ibe yabikemura
abenye kanibwo yabigeraho nubwo twabitangiye mu 2008 kugeraho usanga bado bikigoye ntabwo bashakaguhanije indangamuntu zino baranze kabisa n'abangaba bagenda bazibona n'uko bihisha wenda naba barongoye n'abakobwa barongoye muri Kenya no kwita ntabwo yita mu Rwanda yitahindura akita wenda wino kubera ko yarongoye wenda n'uwino ariko ntabwo yakwita mu Rwanda ngo bayimuhe n'ubwo yarongoye
Gerard icyo kibazo narimbaje Gatonga hari leta yigeze igaragaza nibura ubushake na buto bwo kugira ngo mube mwabona ibyo byangombwa wenda duhere kuri leta ya Moi hari leta ya Kibaki noneho na leta ya Kinyata
oya nta haraho twigeze ku twaragiye aho twageze hariho wundi minisita washakaga kudufasha ariko ageze aha apfa abandi ntago babyitayeho babona nk'aho ntacyo bitayeho
uwo yari muri leta yande
ya Kibaki uwo niwe wari wemeye kudufasha yari umucama lawyer uwo
lawyer twari twamugiye kugira ngo atugire muri urwo rubanza. Noneho ageze aho aba muri minister wo muri leta ya Kibati. Niwe wari wemeye yuko azabidufasha aho ariko ageze aho atapfa biba bigeze aho ariko abandi ntago batitaye.
Wigeze ku komeza
nibyo nakubwiraga iyo muri abantu bakeya mutagira intuzi ibyo bita political heavyweight ntaba bitaho.
Wigeze kuvuga ngo iyo abana bajya mu mashuri abanza nta kibazo gikomeye gihari, ariko iyo bagiye mu mashuri yisumbuye rimwe na rimwe bibasaba guhindura amazina yabo kugira ngo biyoberanye. Icyo gihe iyo umwana wawe akubajije impamvu kuri ibyo umubwira iki?
Erega nabo kuko tuba turi kumwe nabo baba babireba. Kandi tugenda tubabwira nabo bareba uko bimeze, bazi yuko turi Abanyarwanda kandi intuza problem turimo nabo wabikora nubwo yakubaza akababireba.
Pasteri Gatonga, abo bana wowe iyo bababajije impamvu mubaha amazina atari ayabo mubabwira iki?
Sasa nireba bagira ikibazo kubera yuko usanga nk'abana banjye nyine wabahaye ayandi mazina, sasa ugasanga babaza batubaza ko ayo mazina ko ari Abanyarwanda kuki twabahaye amazina yino, ugasanga bafite n'ikibazo nyine kubera yuko nabo bumva bitabajyamo kubera yuko basanga ayo mazina atabaye ayabo. Ugasanga bafite ikibazo.
Mu masegonda make turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, Pasteri Gatonga, ijambo rya nyuma ni iki mwifuza kugeraho?
Ijambo rya nyuma icyo twifuzaga ni Barozi abikurikira afatire leta y'u Rwanda na leta yo muri Kenya abikurikirane abone ko twabona intangamugabo muri Kenya.
Urakoze cyane Pasteur Peter Gatonga. Bwana Sengomo, ijambo rya nyuma.
Nanjye nasaba ntuza ambasada yuko yabikurikirana noneho tukabona ntuza indangamuntu yino. Nubwo twashaka n'iy'i Rwanda twayibona ariko mbere tubone yino. Ikindi cya kabiri yenda tukazabaza yuko n'abasaza bacu babona compensation kuko ndabona yuko batabonye compensation ihagije ku kazi kenshi bakoze kandi bagenda badahenda.
Muri iyi minsi hariho ubwumvikane hagati ya leta y'u Rwanda, Uganda na Kenya bwo gukoresha indangamuntu ku banyagihugu gutembera muri ibyo bihugu. Ese musabye u Rwanda izo ndangamuntu hari icyo zabafasha mu buzima mubaye aho ngaho muri Kenya?
Ndabona kubera yuko umuntu hano hariho abantu bariho batagira indangamuntu nubwo yagenda yenda tuvuge nubwo yaba aguye ahantu utamenya icyo ari cyo. So izo ndangamuntu zafasha nuko gusa nyine hano iyo ufite indangamuntu yo hanze ntabwo ubona akazi. So ubwo rero byavuga yuko ubonye indangamuntu y'umuntu y'i Rwanda nta kazi wabona wabaho gutyo.
Bwana Gerard Butagerwa Senkomo, umuyobozi w'umuryango w'Abanyarwanda batuye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya, ndagushimiye cyane akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Pasteri Peter Gatonga, nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Asante, murakoze. Namwe mwakoze neza.
Murakoze, murakoze namwe nshuti mwari muduteza amatwi, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.